Lesa wabingelengele Nazo bengo mokonzi, mokonzi wakata kama kambwa batu Jezu yaka nanu siteple mokonzi nanga Yako kata makambwa batu siteple nzambe na bomoyo Emanuele, Emanuele
Gloria mana sobra
Abengo mokonzi Abenga mokonza chaka bakonzi Weko mitangwa kobele lanzambwa kataka makambwa
batu
Yondo chuba bachele soma santifikasyo Bakoma bakopete seko sale lomo salae Abenga moto botola bakulo na manchete na mabwa Abesa bible bakoma kote ya yoli obaye Weko mitangwa koluka mokonzi Yesu Oluka nzambwa kataka makambwa batu
Uzubrute,
oluka nzambe, oluka nzambe Oluka nzambe, oluka nzambe, longola kasoni Oluka nzambe, futaka, oluka nzambe Yepo we,
seso
Na 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 na
Desi wabate, desa wabale
Na 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 na
Kine kedu, kine kedu, kine kedu Jineke, jineke, jineke Tueli yo awa, zambalole, zambalole Tueli yo awa, zambalole, zambalole Yako luka na kokila, papabana, papabana Yako luka na bangomba, mwana pie, mwana pie Yonde decision finale, papabana Amina, Amina Sambe na lale la libanga Sambe na pole la bambula Amina, Amina Amina, chemu chemu yako Jesu
Papa wanye no papa wa ye no 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 tu jine ba ji jine ye 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 tu jine ba ji jine zambi 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 hey we yo yo aye na 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 aye na 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 na
bien notre décision finale Jésus alléluia Tambolina makambo samba bomoy Mitema basali noye Tambolina makambo papa nangai Oloba kitoluka yo Yesu Papa kotiki banda
Vamos
Papa sebola lobo
Hey
papa bani Papa bani
Malaka to
Donne decision finale Amina ye Amina ye Kitika papa si yo confiance Bambalole Bambalole Papa beba chali yo monte Papa bani, papa bani Petit jamba fesi yo confiance
hey.
Mamina ye, mamina ye Alleluia Alleluia, mpola wani
Alleluia
Nabengwa mpola
Alleluia
Kobonga chaka bako
Alleluia
Lesa chiko poko kwa mpunje Mbwanu wako
Alleluia
Sam, sam, sam
Alleluia
Sambra ya badaka Luzira ya bako Come on, Shadeo, Uriya Manakos, Abrayaka, Abrayako Shekede, Lobro Yoko, Lucy Braye, Tash.
Alleluia, Alleluia, Korawanyo, Alleluia, Alleluia.